so wechugul kalisi ana yafi bamako wana fey non wuri to siga sutum jamara den jogi tidalla hebde nokkudo wecha kalisi
nena na
mi wari wechude chafande joy eru dum hawre o nyaaji jeegon e tem jeegon samoj o choggu ana janta won nyalanne yami bangi bi mi wecha o kalisi mi non hebde lawol mi heb wadde mi chagal mudum ga dum gido don goto sabi kan so fabe ka e mudum
musa kalambri horojo gullirde o kalisi wechete to garanti ki butun le commune joberde ngaldure bamako holtivide wakkat juno o wechugul kalisi be itidude sabi kasindine ero bangal hijorede
mo wagatim na gomsi sa awagale
matitum won juni ana tidi sanne sabi kalso yenti fa wala sedam len adnu feddamudu sa e hannen jati fettoran leedi malde ana sabi min watti hannen yo nyalan hijjino do sabi to dun tidi watti fuso yimbe ana dualede europe warba da vacances leedi maldo atton o watti euro ka e dollar fo ana ngabba nyalman hannen dollar buudo goto ana wettire temdere noga e buddidi ngal hannen medde wettira temdere be chapantati mako yo watti
kema ana bisaba drome shingin difference
kanon kabaru amadou bokum na serti e ko musa kalambiri kanko jokolle jugudo hakke dubi nogay na hinni o do golle dande gidrongaji di wultiwide dun do yalla o meba client en hewbe
wami barala nyoko fe
pas mele gollidida fe darta bangel labe sawe chon kalson me fu mede gollida me won biro amen min jati min jogi biro inde dan mede nodda client waraga samoji me wetcha kalson men sa fami ngalon handen homo fu ana hippi so yetti den ko tan an sun wala ni kalson mudi wetcha no yawri witta fe so so client warta ma biro be bo winten sanne so wala wetcha kalsum na yaawri ciagal muudum won e bangel laabe ndu an heba kila en wetcha kalsum en dum saban so ko he e men wetcha kalsi meda joodo bangel laabe di so naadum me fuma jogi biri ngaji amatu golla
jokolbe hewbe na kinni wetchugul kalisi ele boli e datti bamako di e woni kewi to nokku patrice lumumba bamako le dende quartier du fleuve ele nangi be do jokolbe nyallata hinade wetchugul yalla e be darno adum sadaaji mabbe be mi haala nafakaaji e tallaaji o do golle o
nafa re re wa
dum jogi nafa sanne sa woni kalsi euro fa heewi sa waddi dum an wecci tan an heba hen tonon fa woda mel wa hebde samoji ko yaata o gnani nogay ma o gnaji debbe e wecci ko o kalsi watti lamu ana wara torra amen sanna ko hee amen wala golle samoji jogabe dum an wadda amen biiji mereji be ande jaati kalsi ma waddi o modda des wecci kalsi be witta me yaata kan kazin non tampin amen sanna
a wele ka fobi da ma tadon
dunke kebe holti wiide sabi nafaka mudun leede de banku ngaji mudu di jo ini saraji o do golle o saraji latutudi sababu wecci gol gol wada no haniri kadana modibo mawu magolu dum ka kebe
dans un pays et c'est la banque
le lede yogaje a town bank central tanko yamirte wetchu de kalsi so ni wala o banki fe gorde hana yamirede wetchu kon kalsi sa ni wala hune ko wadirte no jamara miri sabi le banki a town kalsi wetchu de fu jogum an anda kambe han andude na wetchu de kalsi da ko han hokkede kambe pay ko be han hebde de mudum
mi jita wide de do goldirde ko moni de wetchu gol na pawo sanne le yirwere kebe leedi bangal lempo e usuruji bi njobata e bi jogabe be do mbeccobe be kebe mabbe nyaloma na yotto fa ugnaji tati sifa ugnaji temdere le lewru